Nuza gutindura sanga byarangiye twabyemeje on to the next Hirya no hino urasanga byagoranye ngo bapendeje ngo bapendeje kuko maniga shoti igihumbi ntasinda funguza likama dia bade naji aratwika maniga shoti igihumbi ntasinda funguza likama dia bade naji aratwika uwa yuwande ko twese turi hanze ubaze nanje habuze gato ndyame uwa yuwande ko twese turi hanze ubaze nanje habuze gato ndyame gato ndyame habuze gato ndyame gato ndyame habuze gato ndyame gato ndyame habuze gato ndyame izo contact nyene iyo komba bona hageze numire gutaha nimpaka mu gitondo nashizeho countdown so we drink and we drink and we drink some more roll out the spliff and we puff some more touch that bar then she say uncle fata mukaboko ndavuga ati let's go maniga shoti igihumbi ntasinda funguza likama bia bade naji aratwika maniga shoti igihumbi ntasinda funguza likama bia bade naji aratwika uwa yuwande ko twese turi hanze ubaze nanje habuze gato ndyame uwa yuwande ko twese turi hanze ubaze nanje habuze gato ndyame gato ndyame